Johana mokuongo 2. Nyithinda, andikonu wechegi mondo kik utim richo. To ka ng'ato otimo richo, to wan gi jakony masayonwa wuoro. En Yesu Kristo, Jal makare. En e misango magolo richowa, to ok richowa kende ema ogolo. To ogolo koda ka richo mag piny duto bende. Ka warito chik Nyasaye, eka wan gi ratiro ni wang'eye. To ka ng'ato wacho ni ong'eyo Nyasaye, to ok orito chikene, to en jamriambo, kendo adiera onge e chunye. To ng'ama orito wach Nyasaye ema hera moherogo Nyasaye oselosi mobedo malong'o chuth. Mano e kaka wanyalo bedo gi ratiro ni wan jo Nyasaye. Ka ng'ato wacho ni en ng'at Nyasaye, to nyaka ngimane bed machal gi ngima Yesu. Osiepena, chik ma andikonu ni ok en chik manyien, to en chik machon ma usebedogo nyaka achakruok. Adier, chik machon no e wach musewinjo nyaka achakruok. To kata kamano, chik ma andikonu en chik manyien, kendo adiera mare ineno kuom Kristo, kendo ineno kuomu, nikech mudho rumo, kendo ler mar adier koro osechako rieny. Ng'at ma wacho ni nie ler to mon gi wadgi, pod nie mudho. Ng'at mohero wadgi osiko e ler, kendo onge gimoro kuome madimi ochwanyre. To ng'at ma mon gi wadgi nie mudho, kendo wuotho e mudho, ok ong'eyo kuma odhiye, nikech mudho oimo wang'e. Nyithinda, andikonu ni mar richo owenu e nying Yesu. Wuone, andikonu nikech ung'eyo jal mosebetie nyaka achakruok. Yawuowi, andikonu nikech useloyo ng'ama rach. Un nyithinda, asendikonu nikech ung'eyo wuoro. Un wuone, asendikonu nikech ung'eyo jal mosebetie nyaka achakruok. To un yawuowi, asendikonu nikech utegno, kendo wach Nyasaye odak eiu, kendo useloyo ng'ama rach. Kik uher piny kata gik manie piny. Ka ng'ato ohero piny to hera mar wuoro ok nie iye. Nikech gik moko duto manie piny, kaka gombo mag ringruok, gi gombo mar wang', kod sunga ma ji sungorego kuom gik ma gin go, ok a kuom wuoro, to gin mana mag pinyni. Pinyni kadho, kaachiel gi gombone. To ng'ama timo gima Nyasaye dwaro to osiko nyaka chieng'. Nyithinda, giko koro chiegni. Ne onyisu ni jasik Kristo nobi, to koro wasik Kristo mang'eny osetucho. Omiyo wang'eyo ni giko chiegni. Ne giweyowa nikech ne ok gin jowa. To kadine gibed jowa, to dine gisiko kodwa. To ne giweyowa mondo ong'ere malong'o ni giduto ok gin jowa. Un ema ng'ama ler osewirou. Omiyo un duto ung'eyo adiera. Andikonu, to ok nikech ukia chik. To andikonu nikech ung'eye. Bende ung'eyo ni onge miriambo mawuok kuom adiera kata matin. Jamriambo en ng'a? Donge en mana ng'at makwer ni Yesu ok en Kristo? En e jasik Kristo, nikech odagi wuoro kaachiel gi wuowi. Ng'at modagi wuowi ok nigi wuoro bende, to ng'at moyie wuowi ema nigi wuoro bende. Un to ne uru ni wach musewinjo nyaka achakruok osiko e chunyu. Ka gima ne uwinjo nyaka achakruok nosiko e chunyu, to pile unusik ka unie achiel gi wuowi kod wuoro. Mae singruok mar ngima ma nyaka chieng' mane osingore ni nomiwa. Asendikonu wechegi kuom jogo madwaro wuondou. Un to Roho mane Kristo omiyo uosiko kuomu. Omiyo ok uchando ng'at ma puonjou, nimar Roho puonjou gik moko duto, kendo puonj mare en adier, ma ok miriambo. Kuom mano, sikuru kuom Kristo mana kaka Roho osepuonjou. Adier nyithinda, sikuru kuome mondo ka chieng' moro ofwenyore, to wabed gi chir, ka waonge gi gima dimi wiwa kuod e nyime. Ka ung'eyo ni en ng'at makare, to nyaka ung'e bende ni ng'ato ka ng'ato matimo gik makare en nyathi Nyasaye.